Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde altiner sapo di lewru utu mimbiya sapo jeddi amde jabiri maslima chapat ina e jender maison de la presse Bamako njutu nono odo kabaruji du umor waigalo kanko nodrit ajiratu traware wontu ogi jamde to. Konairi bangal non leda ko hani hemtrede lele for sa hengel hot won darde journaliste be do won faana batu puddo bete hande do pomoko do adme mali o holli tiide faande won de tipade bombojo mudu de nokku no dirte tinza watten be bi haddi mabbe no dirte nyalom hande terroriste be bi ko yaata dum won chapade chapande be carbiton yonkiji mudu yen en biyalle yontere jabbi non de kamuji mawdi kanyi mata le leedi meden di dum latiki sababu do so nokkule kewde wattu joona no gondi e farrati di wono sembe kabaruji dum min jogini on do kikidande di bismillah modon e hebaate wattu modo fuddi bette hande do bomako do le odo botu fab yotto yol hun darnde yimbe le yottinobe kabaruji be odo botu fedde no dirte e kap kanyi fa yotto yo chrétien no dirte be catholique be kanyi gondi wadde odo botu journaliste mabbe do be du kanyi gondi taweto le batu balde teto homo fu waran totto do en hakkille mudun yotto yalla hon dena gori le leedi med e di nyaloma do fu du totta hakkille mudun hala hon dabare kando fiyede hono wori Ousmane Niali Bouli
Sahel yo nuku jogido na fasanne ka jogido watu joon o tidalaji bangal rafinde nagu e lamu lobbo e wi horeji gollede communide golleji mudon Alexi Kalamberi journalist en daranibe hugol kabaruji dande mu en ana mawni sanne do famingol e benende di tidalaji jogala
nous avons fait appel à
gadino dan feude e dunki andanbe kabaruji bilidi en denagu dina fayato satere naunde joda halaji amen di ko hewe mudon fu bangal ko min garta famen gadana be nawri kay hono wate yalande nagu ana warta le liful sahingi darna journaliste en kayundu ana him bide kani tiwtura andude ko min baye wadde kany ko mi kani wadde
faire nous devons faire
avec en mali kany jati koldi wide du la wide dande mabbe ana mawni ebe pabo du ngal kawrital journaliste catholique ko be dartata ben en darno barkanta ko golle abe Jean-Marie Djibo woni kejaade conférence épiscopale mali
al hal mo le de kawrtu bele dental ngal binudirta ayes le nyalomo hande o woni rafinde nago o sisil chukado o kan han ko hokka goto fu hakkille fa daro ko woni darne mudum ele nyibugol leendi
de notre pays
ministre communido dinaji e finatawaji docteur Mohamadou Kone yettingo hakkilo e yimako n wadan fa jam hewte lesa hengel
si de journaliste
ce journaliste m ana jogi ania lobbo e wadde golle mu m o no hanri bangal de nago le dido nokule min kam mi do en huna mudune sanni hakkile ona hani yette
bel initiative
tiagal igolleji won anniyaji tewtaadi bindadi le dewter ngata e juude kanankobe laamu hakkunde jomali
wattu jono dido kabaruji fan ba hebe do bema am ande to dum do page facebook kany fa jottuda compte amin x armeo holli tidana won detti pade bombojo mudun de nokko noddirte tinza waten le region kidalo le majjundu be bidun lati sababu so barito hewbe mabbe dun way mabbe noddirte nyaloma hande on noddibe be noddire terroriste en le on do wattu fuddube kolliti nokko noddirte masina yimbe le joyna kabbota kanyen jatton dabaji kewdi Ousmane Niali Bouli
Les communiqués goto kulitaado aljimar yabbenende et tamasor general des armées holitiwide les imma dara wadi bangé tenza watan bonni mobile blindé gotel ciudanongel itti e jatedu terroriste en hewbe windande beedi wide soldats e malibe ana jukkini wadde imma daraaji habude e gube terroriste en e golidibe mubben le nokkuje tenza watan le region kidal bete alan jabbido imbe jom en kabodo be andan goni wonnobe do moto ngaji kipeke do d'accord de l'armée mali wonde yelimani onno gondo le region kay nana laji kebar yurde ton politama wiede warbe wadde o bonande kippe ka tafon do d'accord garde national di gendi kany e soudou kasu inana laji beedi wiede militaire en malibe noji tege dibbi warbe wadde o bonanda tiagal dun jawari bugu le cercle masina himbe jom en kabodo be anda ngoni ciuti dabaji kewdi tiagal dum jari bangé kerol leydi mauritani enana laji kebar yurde ton
nyaloma kejena do no himbe le dugulen le adnar allah ndo fu dum yambinama dum woni le jena lewru uttundu le jun mitidde wi yimbe le dugule hewbe kany njoppi nokkule muden do no basiji di ngori leleede le meden de wattu jono le majjunbe do yimbe le ngari le nokkule do be ngoni nyaloma hando be latiki yo hobbe don dubbe tawon don dugule gondube jabbitade be wattu jono be do dugule be tayi be kuliti widan kaja faaba muye fa cilmina be do hobbe njoppube nokkule muden sita sidibe
jama ku heewi egbe war jippi geni bankasu holliti ana welta san ciagana jamaare jabbirebe lewi mebbe balle ko fuko wadda ana pecce no wodi hakkune mebbe
tambara gelato
min
enen genni jala sagu me yoppimi warmi joodi genni bankas to me jabbama to jangalde goto homa amen fu an defna hoore mudun warbe amen be an hokka men cioggu somme torra fu men mate giddime wari on nukku mira e mawlo hun fu hebi me peccidan gaddu e tawede fu les region 100 jomra galle ko heewi ko jabbotobe jama ko eggi holliti wana bobde sanne faabaade be no moyiri mimmi goto e jippino be yimbe dibbaabe son halna gomer sugil hannen e jabbagol be yimbe mede jippinabe me hokka be nyamiri ngam en lafato walte ka nyamiri nyolman handen me wondo yimbe dibbaabe heewbe yoga mabbe le yogaaji jeya ko sugil ame hannen sanne yo nyamdu mabbe meccitunde bi jamaare ko heemudo ana wodde eggude fa hannen le sahen leedi fortade wuddu leedi saabe lafi deejre dum ko seedi yogaabe
caggal mudum de mbiyan kammuji di puddi le leedi meden leedi jonte jabbinode dum wodi kasaraaji kewde le nokkule godde anton dum latiki du wattu jono so yimbe lo wombe tombe ana kuli sanno no kabaru demangal wori le dedo nokkule mumini sendebu
le wuddu leedi di bankas do kambu latiki sababu bonude gese kewdi romobe jogibe sukula mun ngadi nodango fewde keejabbe lamu yalla be darano dun kitadun kabaru mun ana sullani dum latiki sababu haddude jo ingol lumo kertado ala sapoygo o lewru utundu meri ana wondi e golidinde e suru humani do kabaru jaago yalla be joina nyalande chenan le on wattu mopti le janyeli togel ana buri galleji sapo ko sami kambar bonandaji diam kambu kawala mo yonki mu heddi hen dum latake sababu kay yimbele galleji din bailtike le cuudi ekol ngaji andon wide yuwaru cuudi lope kewti sami kambar torraji kambu romobe koliti sukula mabbe do majjuna be martini kumpadunno do torra ko idum wawi waddude do kabaru demal
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
wattu joni en garan halde on kabaruji amen dimi cettato ton di dum woni min jihi kabaru goto le bema ande to kullitindo wiide fedde seni dum woni huminde kabaru wotteji den wonde amde ton yimbele dum gongana penesita sidibe
dum wana gonga meda fakintina on dum famol fa handen wi wala ko nodde commission electoral national independent seni ana wonde dabiri bamde yimbe kisbe e golle ga yimbe ko golta le ne walde seni waba amede fey son wala ni tumar ko nodde la loi numero 26048 bamado sapo je octobre hitane ko nyaadire sappo jeegon yemre do tofon ko hollitita wino tumode witama le 9 et 3 lewru avril hitane o nyaadire sappo jetti ne tumode holliti tati handi jokkede so yimbe gollobe bame e lene walle micitunde fa handen wino walle ko nodde commission electoral national independent seni golleji mun fu darnama to horebe lam hakkone radio de go lewru fevrier hitane o nyaadire 9 go cagganne bami o sare ko nodde degre numero 0078 seninado to kanko ministry hejaado leednin famon jamar fa handen wi duyo kabaru tan ko yettode bema andeden yalla pura majjinde jamaren mede tewtra jamar ko hetto di kabaruji watta hajjile mudu sanne
wattu jone ngaran halde odo kabaru dum woni non ko noddirten do zoom sir ko e mbiyan bo di ndungunati dum torri jamarde sanne usman yali buli
a bo di yogaji anakaji edi kewi duko a wi'an hono concert di gondi wattu yoga di bo di a wi'an gardoji e babo tobe dun adadani ada tappo koyde ma e juude ma a wadan tan e bode ma non dibirta di bo di seydu nyalli ana golla o mani ani lelade o mallelo minitaji noga ciagal mudum a yan fudda habade e bo di seydu a yan tappito ka dun fu hatta di bodi anatorio anan e di bulla fifa ji sedu ana lando hore mu yalla di njorbuna na de jida daano tanno a dun hajinimo andon wiide o kabar woni mo himbe hewbe gondi fu ko buri jallinaade sini a jummeke fandi badi a yeta bongu fay goto fu edi deejini andaran tateji fu a yeta leltoda kasen concert o fuddita
do ngarten haddude kiki da hande do kabaruji dimin jootu on sanne hedaade heejju jamen holitindi wid numero amen dum woni mo whatsapp o warti ton kasen so ngabbi do page amen facebook to wodo numero woni dum won chapande jeede joy chapande jeena chapande jeego chapande jeede jeegom non biete sappo e jeena tagal mudum do non joge telephone ngay ekran ngay do baawi jootu application mo studio tamano non jootu o do numero mo mi noddita ko no phone 37321 ka wodo numero so noddi dum wajibi sina buddo ngay kattawe dum woni credit taw dum do facebook e mudu be tacciata le hen fadje feeno ko nande do no do e ser yewtere meden de ana wodi wassalam
babbiraaɓe e inniraaɓe oɗo ɓataaki ono woodani.
Oɗon kaani jogaade hakkille martingol kumpa wargol aduna suka mooɗo. Suka mooɗo ana haani jogaade talkuru jibinirdu.
Martinde kumpa jibbingol suka mooɗo yo huunde mawnde no yo golle du ɓinguyliidan kaaku.
Martingol kumpa wargol aduna suka mooɗo yo hakke makko arande, sabi iɗum uɗitanamo damuɗe kewɗe.
So ni suka wala talkuru jibbingol suka o jattaake e ley sariya leydi.
Talkuru jibinirdu ana heɓe mere mere to meri to.
So ni so saaraaɓe martinay kumpa jibbingol suka muɗum en ana haɗa suka o naatde lekkoy e wattuuji garooji.
So saaraaɓe martinay kumpa wargol aduna suka o, o waawa huɗe heeƴooji cellal o heɓataa ɗum moƴƴereeji kewɗi.
Annde wiide saaraaɓe heɓuɗo ɗerewol jibbingol suka mooɗon ana heɓire e wattu lewru wooturu.
So o wattu welniima on ja'an yeeso sariya ɗum waawi ɓannde wakkatuuji kewɗi. Ittugol buuɗi ɗum ana waawi taweede heen.
Martinde kumpa jibbinde suka muɗum yo ɓeydande mo laawi kewɗi e ngurnam makko.
Ɗum yo ɓataaki direction nationale de l'état civil dow golidal UNICEF paabidirɗo jawdi agence italienne pour la coopération au développement.
Wattu joni en ngarana haalde ɗum woni kabaru golle maɓɓe noddirteɓe ICM ɓe. Kamɓe noddirteɓe ICM ɓe hoɗo fuu woni golle maɓɓe micciteɗen wiide soɓami fa sariya taccama yo kamɓe gon ƴewte jantoyoɓe ñamale ɓe. Soɓami fa ɗum woni coggu cuuɗiɗan yoɓe yo kamɓe kewde dartoyde coggu cuuɗɗi. Saɗa rewa neɗɗo do so sariya o taccama yeeso sariya kamɓe kaani nangoyde ñamande ma nde. Ka ɗum yettede fuu ko heewi e jamande nde ka famata wakkatiji no golleji maɓɓe ɗin gorri. Hoɗo fuu woni golle ICM, hoɗo waɗi so jamande nde famata no golleji ICM worrino fa keɓa tare ngare keɗe ko min e Ali Cisse min pewni on dow hen. Leydi meɗen ndi fof fota ɗi galluje ɗe ana fanɗi neɗɗo mo heɓata tiɗallaji fewtude ICM ɓe. Ɗum woni kamɓe ƴantoɓe ñamale na ƴantoɓe cuuɗi kasaɗi. Ɓeɗo yimɓere kaali tiɗallaji ɗi keɓata so pewti e ICM ƴantoɓe ñamale ɓe kañe cuuɗi kasaɗi ɗi.
Le mois de juillet vers le 28
lewru juillet fewde e noga e jetti mayru ICM yettike kam. Ɓe mbi kam mi yoɓa lewru août, mi yoppa nokku oɗuɗo e joyir mayru. Ɗiɗo mo hakkunde maɓɓe wi kam mi yoɓa kalsi o so mi ɓami anni e yaltude nokku o fuu ɓe birfintinan kan ɗum. Mbi mi wona noon watte. Ardo hakkunde maɓɓe o wi kam ɓe ɓanta télé am kañe kulle yogaji ɗe nafa woni muɗum sanne nde suudu am tum. Mbimi ɗum ndu sellata lebbi ɗiɗi deweteenomi. Magistrat MPN ana wonno e grève wakkati no ɓe jotti kanne. Ɓe dokki kan ɗerewol ngol hollitaale muɗum mi yoppa nokku o. UCM ɓe police goto ardinoɓe no ɓe jotti kanne. Ɓe mbi yontere jogimi fa mi yoppa nokku.
So neɗɗo laatiki IC wajibi dañan ɗati ɗi nangi no golle muɗum worri. Noon kanko Ibrahim Ben Mamata Touré o hollitiri wiide o wi ƴeweedu yalla hon neɗɗo kanɗo ƴantede o kañi IC kañi famidirde. So
IC wari yiidude e louance na ɗu neɗɗo mo ñamande woni muɗum hakke makko arande ni woni newnandeɓe golle maɓɓe. Nga fade nen IC o hoore jeyi waltinde hakkille neɗɗo mo o nela yaade to muɗum to o iduno golle makko o hani yarde. UCM ɓe ko sariya wiitam gollirta ɗum woni so ɓe nardama ɓe jaltina neɗɗo na ɗu ɓe udda nokku.
So
IC ana wara fa ƴamta ñamande na nanga e coggu cuuɗi wajibi martina ɗum kumpa. Noon kanko Ibrahim Ben Mamata Touré o hollitiri wiide
sarti balɗe tati na ɗu balɗe jetti ɓe kokkata neɗɗo caggal so ɓe gollitike ɗum. So oɗo sarti ka ƴaɓɓike neɗɗo mo ɓe jinganta o mo tribunal o hokki gonga ɗo joomum ana wawi ɓantude kulle nafooje fuu ko joomum jogi. Om wawi fayi du ɓantude compte ngaji muɗum
banki
golle fuu golleteɗo a tawan yimɓe lobbuɓe an ley hen bomɓe ana ley hen. Noon kanko maître Diallo Mahfouz Alhader IC o hollitiri wiide on wonde wadde gonginali do fewde e ICM ɓe gollata golleji muɗen ɗi fa feewa fey so taweɗomo andini woɓɓe an tan golleji muɗen juɓɓaki.
UCE jaltinoyo noɗɗo le suudu waɗay ko yiɗi tam. Sariya nawɗo woni mo o golliri ga gonga yoga e maɓɓe ana waɗa golleji yogaji ɗi mine hoore mi jaɓanta. Ɗotoɓe ɓeɗo UCN ko heewi e mumen fof a tawan ni tam gollirta wala fey kabine. Ɓe yimɓel huniɓe so mbi teddinam sariya ɗum saabi soɓe kani tawrede kartol maɓɓe golle. So a hokkiɓe kalsi an tam ɗum woodani. UCE o ka wala ko yettotoɗum saabi le sariya neɗɗo goɗɗo nangatake saabi ko goɗɗo waɗi.
Miccitiɗen wiide kamɓe ƴamtoɓe ñamale ɓeɓe noddirta clerque ɓe yoɓe yimɓele andanɓe sariyaji ɓe mbawi laati ɓe duwiide ɓe jaddata sariyaji yeeso zuusu en.